This is awesome.
A boom, bang, gang, gang, gang. The true boys in the building. And it got the best in our soul.
From start to bomba, akasema tukutane Kenya. Tukaleba taranda, weekend iturudi Mombasa. Shingo yake nyembamba, napenda kitabasa. Shepu sita namba, anasema nyumbani ni Mwanza. Na anapenda raga, mangoma za Kenya na Uganda. Rangi yake ya umanga, mwenye ripsi nyembamba. Kanibani nganganga, na waza nikimpata. Nikimpata, yani shere, olingo rusi mabele. Nikimpata, yani shere, olingo rusi mabele. Yani shere, olingo rusi mabele. Ni mzuri kapanda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.
Mwendo tumaringa,
Helena.
Sauti ya kinanda,
Helena.
Danse,
danse.
Amenichagua na sina mpango tena na wala walonizingua. Sina neno sababu amenichagua na sina mpango tena na wala walonizingua. Oh love matata, moyo nikakamata. Na ntamwita Berana endapo tukioana.
Chuku chuku,
oh my darling.
Chuku chuku,
the mango sweetie.
Chuku chuku,
oh my baby.
Chuku chuku,
the apple darling.
Chuku chuku,
oh my baby.
Chuku chuku,
the mango sweetie.
Chuku chuku.
Ana mwendo wa maringo, kama ameshinda bingo. Kumpata songo mbingo. Kama wale kwenye video, nikimwona moyo unanena mbio. Mbio, mbio. Isara tanavukia, amutoto ya mama. Naka wo wo wo,
chuku chuku.
Mama we,
apatupu.
Nipeni kube,
chuku chuku.
Wanaomba tuachane,
apatupu.
Yani sere, boringo rusi mabere. Yani sere, boringo rusi mabere.
Ni mzuri kapanda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.